Omuwandiisi w'enkalakkalira ya Ministry y'amagye ya Rosette Byengoma asabye Paalamenti okwongera amagye ku nsimbi zibasasaanya mu byobulamu okuva ku 5,000 okudda ku 2,700. Byengoma agamba nti wadde amalwaliro gaabwe gaali gaakolebwa okujjanjaba abaserikale naye 7,500 kuli 10 abantu begakolako babeera bantu ba bulijjo ekibeerako ensimbi ezibaweebwa okubeera nga tezibamala.
The UPDF health facilities offer basic health services to civilians free of charge, working within the allocated budget to meet the needs of the different categories of patients, soldiers and civilians. And currently the overall budget for provision of health care services is Uganda shillings 45.1 billion shillings against the required 207 billion to 1.